Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda Radio Ijwi ry'Amerika murayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali ndetse no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ariko kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu niyo adress. Hano rero I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva muherere hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere biciye mu makoperative ikaze rero mwese kuri radio yanyu I Washington DC muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi. Muri uku kwezi gutaha tariki ya 6 y'ukwezi kwa 7 hazaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe amakoperative. Nk'uko mubizi abantu bibumbira amakoperative kugira ngo biyongerere ingufu ndetse n'ubumenyi ariko kandi ni no mu rwego rwo kwiteza imbere bafatanyije n'abandi. Uyu munsi twabatumiriye koperative Kopabu Inganzo yacu kugira ngo twungurane inama n'ibitekerezo. Du baherereye mu karere ka Huye ni mu majyepfo y'u Rwanda. Tumaze rero igihe dukora ibiganiro tuvuga ku bijyanye no kwiteza imbere ariko binyuze mu buryo butandukanye. Uyu munsi ni amakoperative nk'uko narimaze kubivuga. Amakoperative abashafasha abantu kwiteza imbere, agateza imbere akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Umutumirwa wacu ni Madame Christine Ntakirutimana, ni presidente w'iyo koperative nk'uko nabibabwiye iherereye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye. Abanyamuryango ba Kopabu nabo hamwe n'abandi b'amakoperative atandukanye ntibahejwe muri iki kiganiro nitubona umwanya cyangwa se nabo baduhaye amanomero yabo turabaha ijambo. Nawe rero uri hose uduhe nomero zawe tuguhamagare ugire uruhare muri kiganiro. Reka rero tubanze twakira umutumirwa wacu Madame Christine Ntakirutimana, turakwakiriye ku Ijwi ry'Amerika ikaze. Uratwumva Madame Christine?
Hello?
Tuguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Ye, wongere ijwi kugira ngo tubashe kumvikana. Mbanje kugushimira uyu mwanya rero uhaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika cyane cyane abakunda amakoperative baduteze amatwi aho bari hose. None dutangira nagira ngo ubanze ubwire abatwumva muri make iyi koperative yanyu.
Kwa mareza ari kwanga
ariko ndimo kukumva. Ntabwo twumva.
Ndiye ndi gucika burika ntabwo ndi kumva neza.
Ndiba mbere twumvikanaga ariko sinzi ubu ngubu uko bigenze. Ibyo tuvuga wowe urabyumva se cyangwa biremo gucika? Ubu turakumva neza. Ye, nagira ngo utubwire muri make koperative yanyu uyidusobanurire kugira ngo aba duteza amatwi bamenye uwo baganira. Navuze amazina yawe ko ari Madame Ntakirutimana Christine wo muri koperative Inganzo yacu. Wababwira muri makeya ibijyanye n'iyi koperative? Ntabwo twumvise se?
Hello?
Ntabwo urimo kutwumva?
Ni amarezo noneho biri kwanga pe, kandi maze iminsi mvuga mbi kumva neza, ariko ubu noneho ndi kumva biri kwanga.
Urashaka kuvuga ibyo tuvuga ntabwo ubyumva? Twebwe turakumva.
Ndakumva ariko njyewe.
Uretse gato ye, ubwo reka twongere tuguhamagare, abo turi kumwe bagatwihanganiye turongera mu kanya.
Rasta, 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 Ras
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri Isanga. Twatumiye uyu munsi koperative Kopabu Inganzo Yacu. Mukanya twari kumwe n'umutumirwa Christine Ntakirutimana, nubwo atabashaga kutwumva neza, noneho bambwiye ko ku murongo ahari, katwumve ko twumvikana. Christine, uratwumva? Christine, uratwumva noneho? Ndibaza ko ikibazo cy'amatelefoni cyakomeye, ariko bambwiye ko hari umwe mu banyamuryango ba koperative Kopabu Inganzo Yacu uri ku murongo wa telefoni. Nagira ngo tumwakire. Musabye Maria Drosselle, uraho neza? Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Telefone zatugoye, ariko ndibwira ko amaherezo tubibashe kugira ikiganiro mukagira inama muha abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nari ndimo kubaza Madame Christine Ntakirutimana, president wa koperative yanyu, ibijyanye n'iyi koperative muri make wayitubwira.
Koperative Kopabiranzo Yacu ni koperative igizwe n'ubuyobozi, ubucuzi, ubudozi, ububaji, ububumbyi, gutaka amasaro no gukora amakarita sosiyali.
Ngiye ndumva ari ibintu byinshi mukora. Mubikorera muri koperative cyangwa buri wese abikorera mu rugo hanyuma akabizana kubigurisha kuri koperative?
Buri wese abikorera mu rugo, yarangiza akabizana muri koperative. Buri munyamuryango aba afite ifishi ye, akayizana bakabigurisha, bagashyiraho kode ye, bakamugurishiriza akazabona amafaranga.
Noneho abo mwakira muri koperative ni bande?
Umuntu wese ukora uwo mwuga akaba afite n'agashya yazana muri koperative kayiteza imbere, uwo muntu koperative iramwakira.
Reka turakomeza mu kanya, reka twakire Madame Christine nawe ngo ku murongo wa telefone bambwiye ko abonetse. Christine, uranyumva?
Ndakumva.
Noneho ndumva bigenze neza?
Kare byari byanze.
Byari byanze. Ku murongo turi kumwe na Madame Musabye Maria Drosselle, yari arimo kutubwira ibijyanye n'iyi koperative, ibyo mukora n'abo mwakira. Ubwo wakomeza yenda ukamwunganira, sinzi niba wakurikiye ibyo yatubwiye ibyo mukora bitandukanye.
Kubera ko telefoni yari yanze, ntabwo nabashije kumwumva. Ariko turaboha, tukadoda, tukanacura, tukanabaza, tugataka amasaro. Amasaro tuyatakisha mu bikapu. Tugakora n'amataburo dukoresheje amarangi, tugakora n'imigongo.
Ni byinshi. None ubwo mubigurisha he? Ko numva ari byinshi cyane.
Isoko rya mbere dufite ni mu iduka rya koperative, hanyuma riri mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Isoko niho dufite iyo nzu, niho dukorera. Hanyuma tukagira n'amaegisipo tujya dukoramo mu gihugu no hanze yacyo.
Hanze mujya mubijyana nkahe cyangwa mujya he? Mugenda mugiye gukora kumurika ibyo bintu byanyu mukora?
Tugenda tugiye kumurika ibyo bintu byacu dukora, kugira ngo tubashe gushaka amasoko impande n'impande, muri Tanzania no muri Kenya n'i Uganda.
Mukanya madame Durasera yambwiraga ko mwakira abantu bazana ibyo bakoze hanyuma bakabigurisha kuri koperative. Mumenya mute ko icyo mwakira ibyo mwakira bimeze bite? Hari abashobora kubizana mugasanga bitabanogeye mu kabyanga, muhitamo gute ibyo mwakira?
Dufite komisiyo ishinzwe gutoranya ibihangano byiza. Mu bubonsi hari urimo, mu kubaza hari urimo, mu kudoda hari urimo, mu bijyanye n'amashusho hari urimo. Buri kintu cyose uko gikorwa harimo umuntu uvamo ushinzwe kugitoranya bitewe n'uko ari w'ubukizi neza. Hanyuma iyo bamaze kucyemera kijya mu iduka rya koperative tukabyandikishamo umuntu abafite n'ishishije.
Amafaranga avuyemo ubwo muri ibyo bihangano ko umuntu aba yakizanye ku giti cye, ndibaza ko n'ibikoresho aba yakoresheje biba ari ibyo yiguriye. Muhemba ubwanyu murabigura hanyuma mukamuha amafaranga, cyangwa murabigurisha noneho amafaranga avuyemo mukayamuha harasigara akajya muri koperative?
Arasizana akacyandikisha igihangano cye, hanyuma amafaranga asigara muri koperative ni 25%, hanyuma 75% nayo umunyamuryango wakoze cya kindi akaza kucyandikisha.
Mukanya turaza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo babaganirize bumve aho mugeze. Ariko hagati aha nagira ngo mbe mbajije madame Drosera, we winjiye muri koperative ryari, imaze kukugeza kuki?
Ni muri koperative mu mwaka w'1999. Koperative imaze kungeza ku bintu byinshi nikoresha imbere. Koperative yatumye mbasha kwishyurira abana banjye amashuri. Koperative ituma mbasha kuba nagira amatungo mu rugo, nkaba nafungira imirima ntaguze ibishingwe. Koperative ituma hari imirima yiyinjira kongera kuyo nari ifite, kandi sinshobora no kubura mituweli. Koperative iyo yampinze mbona mituweli z'abana, nkabona n'iz'umuryango. Ni make koperative yangejeje ku bintu byinshi.
Ndumva ari byinshi koko nk'uko bivuga. Naho se wowe madame Christine, nka perezidante wayo, ubona abanyamuryango muri rusange bahagaze gute?
Abanyamuryango muri rusange iyo ubarebye bitewe n'iyo bacuruje, ubona bakeye kandi ubona bishimye kandi ubona batuye ahantu heza bitewe n'ibyavuye mu maboko yabo, bazana bakandikisha bakabona agafaranga bitabagoye. Kuko dufitemo abanyamuryango harimo abaguze moto bazivanye mu bihangano byabo, harimo abafite imodoka bazivanye muri ibyo bihangano byabo, harimo abaguze imirima bakaniyubakira. Rwose ukaba uzi neza ko uwo muntu avuga ati ngiye amafaranga bashize kugura inzu cyangwa ikibanza nayo mvanye mu byo nkora. Kandi noneho icyo mbona byabagejejeho, hari n'abajya hanze mu mahanga gucururizayo.
Ndumva amafaranga avamo ari menshi, ntibashobora kuvamo nayo agura imodoka
cyane rwose.
Hanyuma abenshi mu bo mufite aho ngaho muri koperative ni abagabo n'abagore? Ndumva iyo hajemo ibyo kuboha no gutaka no urumva akazi kenshi karasa nako ibyo abagore bakunze gukora.
Abagore nibo benshi dufite. Abagore nibo benshi dufite, abagabo ni bakeya. Abagore ni 88, abagabo ni 37.
Abagabo bakora ibyo bikorwa bindi byo kubaza no no gukora amataburo
kuba n'amakarite postale niyo migongo nirya babaje bakora
yego sinshaka gusuzugura abadamu nabo babikora da hatagira ubyumva nabi nta kazi k'umugabo gusa cyangwa kandi kabara k'umugore nuko gusa nagira ngo numve uko mungana muri cooperative tugereranyije abagabo n'abagore kandi ni na byiza ko abagore bitabiriye ari benshi bakabona bakabasha kwirwanaho no kwiteza imbere reka twakire ku murongo wa telefone sinzi icyo wari ugiye kuvuga
narengeye kuvugura nyine ntabwo twasuzugura abagore kubera ko hari ibyo abagabo bakora bijyanye n'imbehe abagore nibo baza gushyiraho ibibohano by'imigongo kuko ubundi turunganirana
yego nuko nuko n'ubundi abantu ni magirirane reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva
kumva neza
ye kuvuga nkunaniwe se
ntabwo naniwe
ye nuko ikaze ku ijwi ry'Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kirehe mu kagari ka Nganda kugira ngo icyo nabaho batumirwa iyo koperative ndumva ari koperative imaze igihe kandi ikomeye ahubwo nkatwe nk'umuntu uri mu karere ka Kirehe ashaka kwifatanyaho se byakunda cyangwa se nabo muri Huye gusa cyangwa se bafite wenda nk'andi mashami mu mpande bakorana ku buryo ndi umuntu byamworohera kuhajya nibyo nabazaga murakoze
urakoze cyane tega amatwi ubwo wagusubize Christine
karamye
ni umusubize
telefoni ye iri gucika gure uretse ko numvise modusa ya abaza ngo yahagera gute
uvuze ngo
telefoni ye yari iri gucika gure arabajije ngo yahagera gute kuri koperative cyangwa twakorana gute
ubwo ari Kirehe niba hari n'amashami mufite mu bindi bice by'u Rwanda
oya nta yandi mashami dufite
yabagera yifuza gukorana namwe
twigeze gukorera Musanze ariko Musanze ntabwo tukihakorera Musanze na Rubavu twigeze kuhakorera ariko ntabwo tukihakorera kubera ikibazo cya COVID cyabaye kandi ho amazu yaho twarayakodeshaga biba ngombwa ko twimura ibintu byo mu maduka yaho tukabizana mu iduka dufite twaguze bitaduhenze
none ubwo we yego byabigenza ate rero ashaka gukorana namwe
ashaka gukorana natwe afite udushyashya yaza akadusura akareba ibyo dufite akareba n'ibyo azazanamo hanyuma agasaba kuba umunyamuryango
kugira ngo hatagira yenda uwacika intege uravuze ngo udushya yaba agomba kuzana ikintu mwe mudafite cyangwa ashobora gukora n'ibisa n'ibyo mufite hanyuma akabasha kubizana
no mu byacu dufite hari icyo yakongeraho adasa n'umuntu uvugurura ariko yaba afite n'ibindi bishyashya nabyo akabizana kuko hari izindi ntara bafite ibyo bakora twebwe tudakora tutazi ni karibu rwose agomba kuza marembo arakingura
yego noneho se mu gihe dutegereje undi mukunzi w'ijwi rya Amerika imirongo irimo iragenda igorana ntabwo barimo kwinjiramo neza ariko nk'uwaba afite uwaba atazi gukora tuvuge nka bimwe murimo mukora ariko ashaka kugira ngo nawe yirwaneho yiteze imbere cyane cyane nk'abo bari hafi mu karere agashaka nko kuboha cyangwa se kugira ngo abyige ashobora kubuza akarebera ku bandi akabyiga hanyuma nyuma akazatangira kugenda nawe azana ibihangano bye hari uwamwigisha
icyo dukora kujya twigisha abantu tubasanze n'iwabo ugasaba kubwira ati ndashaka ibiseke ndashaka ibibajwe nabimenya gute ese byagenda gute byaba ngombwa ko habonekamo mwarimu ukora ikintu runaka bakaba bajya kumwigishayo aho ngaho hanyuma icyo gihe iyo amaze kubimenya urumva bahawe na karibu nk'umuntu uzavana byinshi mu karere atuyemo cyangwa mu ntara atuyemo azana mu karere kahuye
kubigisha ni ku buntu cyangwa hari amafaranga batanga cyangwa batanga kugira ngo babashe guhugurwa
yego bisa n'ubuntu ariko urumva mwarimu aba agomba kubona itike urumva ntabwo umuntu yahaguruka ngo agende asize urugo abona aho acumbika ubundi bisa n'ubuntu ni ukugira ngo tubigishe bitabagoye kuko bashobora no kwirema ari na benshi hanyuma uwo mwarimu urumva ko yagenda akabigisha ari n'itsinda ririmo abantu benshi kandi wari umuntu umwe ariko urumva ntabwo bihenze
nibyo byoroshye bari hamwe icyarimwe umwe icyo yafashe mbere akaba yanigisha n'abandi reka dusubire ku murongo wa telefone twakire noneho Gakwavu turi kumwe
muraho neza
muraho urahagana hehe
Gakwavu gisagara mu Rwanda
yego ntabwo uri kure cyane yihuye
ntabwo ndi kure cyane iyo koperative n'abaturanyi ruguru yanjye
nuko hari ikibazo ufitiye abatumirwa cyangwa ni igitekerezo
ikibazo ngenda mbaza umutumirwa ese kera ari navuga ngo wenda ngo abantu bibumbiye ngo mu itsinda ngo rimwe ngo haza ngo mwarimu bigisha wenda nk'umuntu yifitiye ubugeni bw'iyo sakozi nko gukora uduseke cyangwa gukora intangara ntabwo bamwakira ku giti cye kugira ngo ajye muri koperative ese nimba bamufata bakamwakira yatanga amafaranga angana iki kugira ngo wenda agendane n'abantu bari muri koperative
reka tumuhe umwanya agusubize madame wari urangije banze kamanza gusubiza ibyo ngibyo hanyuma ubone gukomeza madame Christine Christine uranyumva
ndakumva
ye uyu muvandimwe Gakwavu w'igisagara mwamusubiza iki
ni karibu kuza afite ibyo akora araza tukamubwira umugabane w'umunyamuryango aho ugeze yakumva ashoboye kuyatanga akayatanga y'umugabane hanyuma akagendera no ku mategeko ya koperative kuko yaza agasomerwa ibikeneye byose na gahunda zose zihari za koperative yafungwa abishoboye akinjiramo nta kibazo ntabwo duhuye
ugarira abadukurikiye bumve neza ko amarembo afunguye cyangwa imiryango ye madame Drosera wowe umaze igihe nawe muri koperative nk'uko wabitubwiye hari abo kugeza ubu ngubu hari abigeze bakugana kugira ngo ubigishe ubahugure mu byo wowe ukora ese wowe ubundi ubusanzwe umwihariko wawe ibyo ujyana muri koperative ni ibintu bimeze gute
umwihariko wanjye nk'ibintu njyana muri koperative udusekere utibanja nkaboha amapurato udusekere utibanja tuboneka muri aka gace ka Huye gusa
niho biboneka ari honyine
ni kariya bita gaseke k'amahoro nkaboha n'amapurato n'impangara
ndumva ari byinshi.
Insika
uzi byinshi.
Oya ni ibyo ngibyo ndiho mwihariko wanjye.
Ndumva rwose
imbahoro n'amafaranga.
Reka ubwo turaza kubigarukaho mu kanya, reka twakire n'itanga Simon. Simon urakumva?
Yego ndakumva neza.
Urahagana he?
Ni mu Rwanda mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Urugi rwari rudusakurije.
Barimo barambwira ngo harimo urusaku rwinshi mbaye nduhunze.
Nuko nuko. Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yego murakoze. Ndagira ngo ndibaze nanihuta amfashe mbwire, kuko twumva mu Rwanda amakoperative rimwe na rimwe uburyo ababayeho ari uburyo budafasha cyane cyane abanyamuryango ba koperative. Kuvuga ngo ugasanga wenda koperative irahari yitwa kikora, ariko ugasanga bagenerwa bikorwa cyangwa bayibamo bose, ntabwo serivisi zibageraho ijana ku ijana nk'uko bigomba. Rimwe na rimwe ugasanga abayobozi b'amakoperative nibo barimo barikubira inyungu muri rusange koperative ibona, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe koperative hari byitirirwa ko ari ibya koperative, nyamara biri mu nyungu z'abayoboye amakoperative muri rusange. Ugasanga abanyamuryango bandi bo hasi ntabwo bagerwaho n'ibyo byakabaye bibageraho. Ndagira mbwire we muri koperative yabo bo nta kibazo kibamo kimeze gutyo cyatuma koperative isubira hasi. Hanyuma arambwire rimwe na rimwe mu makoperative usanga ko kuba koperative wenda tuvuge ishinzwe nonaha muri uyu mwaka, ugasanga wenda nk'umuntu wifuza kuyinjiramo mu mwaka utaha aciwe imigabane iremereye cyane, bigatuma abantu kujya mu makoperative asanzwe ariho bigorana. Ambwire nimba hari uburyo wenda bwabaho bwo koroshya kugira ngo n'abandi bifuza kwinjira muri koperative isanzwe iriho bibagereho mu buryo bworoshye. Hanyuma wenda cyanye gatatu ngira ngo nshyiremo, ndagira ngo mbwire gushinga koperative byo bisaba ubushobozi bungana gute? Bisaba iki muri rusange kugira ngo nibura koperative ibeho, ari koperative igira ubuzima gatozi? Bisaba iki mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bundi muri rusange?
Iki kibazo cya gatatu ndibaza ko ari ikibazo kitareba gusa koperative Kopabu inganzo yacu, ndibaza ko ari kireba muri rusange amakoperative. Sinzi rero niba hari icyo yabikubwiraho, ariko gishobora kuba ikiganiro cyihariye ubwacyo.
By'umwihariko nyine we wenda yavugaho ku bijyanye n'ibyo we cyangwa we nk'uhagarariye koperative, ibijyanye n'ibyo koperative yabo yasabwe, wenda akabivuga agendeye ku byo yasabwe kuruta uko yabivuga muri rusange agendeye ku byo koperative zisabwa.
Ntabwo aratubwira, sinzi niba yaratangiranye nayo cyangwa se niba yarinjiyemo nyuma, ari ibyo aribyo byose hari icyo ari butubwireho. Madame Christine mwasubiza n'itanga Simon.
Yabajije ku kibazo kijyanye nimba abanyamuryango babonaho ubwisanzure ku biba byacuruzwa.
Serivisi zigera ku banyamuryango bose, nta bikubira tuvuge nk'abari mu rwego rw'ubuyobozi bwayo? Yavuga ko hari amakoperative amwe agenda agira ibibazo.
Oya, nta bikubira kubera ko ibyo ibicuruzwa ni ikintu cy'umuntu aba yazanye, hanyuma amafaranga y'umunyamuryango abonaho ni ayandi 75% ku ijana, 25% niyo asigara muri koperative agahemba abakozi, akishyura imisoro, akishyura imiriro, agurwamo ibikoresho byinshi. Ni ukuvuga ngo nta kintu kindi kibazo umunyamuryango, buri wese abazi umugabane runaka umuntu wese agezezemo, haburyamirane buba muri koperative yacu kuko koperative yacu umuntu ahemberwa icyo yakoze
kandi byose mubikorera habona no hanyuma kwinjiramo yavuga bazaga kwinjiramo hari uburyo abantu bakoroherezwa igihe baje babagana kandi abamwe mwaratangiye hari ukuntu bakoroherezwa mu bijyanye n'umusanzu bagomba gutanga kugira ngo bifatanye muri koperative
tugezeze mu makeya ntabwo ari menshi kwinjiramo umugabane tugezeze n'ibihumbi 260 kuri buri munyamuryango kuva muri 97 urumva tumaze n'imyaka myinshi ntabwo ayo mafaranga yaba ari menshi ariko ashobora no kutubwira ari umuntu ufite imbaraga zo gukora ari umuntu uje gukora kukayamugenera mu byiciro akavuga ati ngiye nzayatanga mu byiciro ibi n'ibi ariko icyo aba agomba kugeraho ni ukugira ngo agere ku mugabane w'abanyamuryango bagezejeho 260 hanyuma nawe yiyumvemo ko areshya n'abandi
yego ye icyanyuma rero yarabajije n'ibijyanye no gushinga koperative kugira ngo ibeho bisaba iki yendereye kuyanya
icyambere gushyira hamwe kuba abantu bafite ubushake bo bavuga bati nitugire ubushake tuziteza imbere hanyuma iyo bamaze kwishyira hamwe babaye abajyamugambi umwe binjira muri gahunda za leta zo gushaka ibyangombwa ibyangombwa bijyanye n'ubuzima gatozi biteretse kuri minisiteri herekana ko iyo ari koperative runaka baba bashinze ubundi icya mbere kibaho ni ubushake bwo gushaka gukora ubundi ibindi gahunda za leta izo kujya kwaka ibyangombwa ntabwo bigoye
ariko kwandika gukora inyandiko isaba nabyo bishobora gusaba ubundi buhanga cyangwa se ubundi bumenyi butafitwe yenda na buri wese kugira ngo bijye hamwe iyo koperative ibashe kwemerwa ihabwe ubuzima gatozi hari aho umuntu ashobora kugana kugira ngo bamufashe gutegura
hari igihe mwakwicara nka koperative kuko mwese muba mufitanye ibitekerezo bimwe hanyuma mukegera n'inzego z'ubuyobozi kuva ku murenge niho umuntu yandikisha iyo uhageze barakubwira akako kakosheje ukagakosora bakakubwira irindi jambo ushyiramo ukagera ku karere naho barabikosora hanyuma ukajya mu kigo cy'amakoperative ikigo cy'amakoperative gishinzwe gutanga ibyo byangombwa nicyo kireba agakoseze akadakoseze babagira ati ni mukosora aha ni mwuzuza ahangaha nta kintu bigoyemo
reka numve niba Simo ya hari ikindi kibazo asigaranye cyangwa niba yasobanukiwe Simo
yego
hari ikibazo usigaranye cyangwa urumva byose byasobanutse
abinyuzemo neza ntabwo ndumva nta byinshi namubaza kuri icyo ngicyo rwose arakoze
urakoze cyane rero nawe ubwo ntakwiheza ni uku kwiyegeranya n'abandi hanyuma mugakora koperative kugira ngo mubashe kwiteza imbere
yego murakoze
murakoze nawe ye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri Isanga turimo kuganira n'abanyamuryango ba koperative Kopabu inganzo yacu ikora ibijyanye n'ubugeni ibintu bitandukanye harimo kuboha gutaka kudoda kubaza n'ibindi byinshi madame rero Christine Ntakirutse Imana niwe presidente wayo ari nawe mutumirwa mukuru turi kumwe kandi na Musabye Maria Drosera ni umwe mu banyamuryango nagira ngo ngaruke ku munyamuryango Musabye Maria Drosera nyine nkuko nari bivuze utubwire muri make iyo koperative yanyu ijemo umuntu mushyashya abanyamuryango bamwakira bate
murakoze yafashe yasize yasizemo umuntu mukuru abanyamuryango bakamusura neza bakamwegera ibyo ngibyo byose byaje hari abo babashije gukora ibintu bimwe akaba bamwegera bakareba uko akora basanga ariko baruca akabigisha nabo basanga aricyo bamuruca bakamwigisha
ndumva mwunze ubumwe hanyuma hari aho abanyamuryango bashobora guhurira nyuma hanze ya koperative hari izindi za agitivite cyangwa se ibindi bikorwa mujya muhuriramo hanze ya koperative
gukora n'amatsinda bakaba bakwishyura mituweli bakoresheje rya siri muri make buri gace kaba kagiye gafite itsinda n'umuyobozi wabo
amatsinda akora iki uravuga amatsinda akora ibintu bimwe cyangwa amatsinda afatanya hanze
akora ibintu bimwe ni amatsinda y'abantu baturuka ahantu hamwe bakajya bahura bakagira ibyo baganiraho buri cyumweru bafungurana ibitekerezo nimba bashaka kwigisha karazi abatizi bakamwigisha n'atandatu agenda akorana buri cyumweru
harya Christine mwatangiye muwuhe mwaka iyi koperative yanyu
1997
ubwo mwatangiye kubona umusaruro ryari ndibaza nibwo mutangira ubwo nibwo mwatangiye ibikorwa ariko kugira ngo muvuge muti muri koperative hinjiyemo ikintu runaka mwatangiye kubona nk'umusaruro ryari wa mbere
umusaruro wa mbere watangiye kuboneka mu mwaka w'1999 abazungu nibo baje nibo baduteye inkunga hanyuma ni nabo batuzaniraga amasoko icyo gihe twaranacuruzaga cyane kuko ni nabo urumva iyo batahaga basubiye mu bihugu byabo bagendaga bavuga ibyo koperative kopadu ikora icyo gihe twabonaga amafaranga menshi kuva muri 1999 twagiye tubona amafaranga menshi nta kibazo cyagiye kiba ku banyamuryango ngo bavuge ngo barasemye twari dufite abakiriya benshi abo mu Budage twari dufite abakiriya abo mu Butaliyani twari dufite komande za buri gihe ziturutse hanze ziza muri koperative
ni ukuvuga ko abari abazungu bakoreraga mu Rwanda bataha bagiye iwabo cyangwa se mu biruhuko bakagenda bamamaza ibyo mukora muri koperative cyangwa n'abasura u Rwanda nk'aba mukerarugendo
hari abaje bari mu Rwanda hari n'abazaga baje gusura bagenzi babo bakabazana aho koperative yakoreraga hanyuma babigura bakabijyana no hanze muri bene wabo bakazaza nabo baje nka kuriya baza mu bukerarugendo bazi neza aho bagiye koperative ikorera kuko basaga n'abantu badukorera publicite urumva twari tutarahaguruka ngo tujye hanze ariko baragenda bakadukorera publicite hanze
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho Newton Steven uranyumva
ndakumva rwose
ikaze ku Ijwi rya Amerika urahagana hehe
ndi muri province ya Sud Kivu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo
ikibazo cyangwa igitekerezo
bon nta kibazo mfite ahubwo nagumye gukurikirana izo experience umubyeyi yahoze atanga ikibazo dufite twebwe nkaha muri Congo mu abantu yubumbiraga mu makoperative nk'ubu dufite amakoperative y'ubuhinzi ay'ubworozi n'andi menshi cyane ariko kugira ngo tubone abafasha abapartenere badufasha kugira ngo ibikorwa byacu byumvikane ugasanga biratugoye cyane. Aloro izo experience umubyeyi yaho zatanga nizo nakurikiranaga sinzi niba ahariko numva ko bamaze gutera imbere kenshi kugira ngo ibikorwa byabo mbese byamare cyane bigere aho bakirwa na radio nka VOA bakoze iki kuko hino yacu twebwe koperative ziracyafite ikibazo cyane.
Urabaza aho icyo mwakora kugira ngo namwe mbashe kumenyekanisha ibyo mukora?
Yego, na cyane cyane tubifashijwemo nka Radio VOA nangwa se n'uwo mubyeyi wahoze atanga za experience za koperative yabo.
Ubwo inomero yawe turayifite tuzaguhamagara. Sibyo? Tuzaguhamagara hanyuma tuganire namwe ku byo mukora. Ariko yenda watubwira wowe uri muri koperative ukora ibiki?
Ndi muri koperative ebyiri, imwe ikora ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi, indi turimo ni koperative imwe bita Copec cyangwa se Cooperative d'Epargne et de Crédit. Ni ukuvuga ngo abantu barabitsa ubundi abantu bakaza kwiguza muri iyo koperative yacu. Akenshi nibyo dukora.
Reka duhe umwanya Madame Christine hatubwire, yenda ashobora kuba yabagira inama gatoya y'icyo mushobora gukora. Numvaga avuga ko hari inzego z'ubuyobozi bakorana nazo guhera umuntu agitangira gushinga koperative kugeza yemerwa. Ubwo yenda hari icyo yakubwiraho Madame Christine, hari inama mwaha Newton Steven?
Yego, murakoze. Nimba ari koperative babona bashyize hamwe, babona bafite ubushake bwo gukora, bazisunge inzego z'ubuyobozi uhereye ku murenge ukagera ku karere ukagera no ku kigo cy'amakoperative. Bazabibakemurira rwose nta kibazo. Nubwo waba ari muri koperative z'ubuhinzi, kuko haba koperative y'ubuhinzi, koperative y'ubworozi, abo nabo basa n'izo nzego bose bakabageze ubwo basukira ku byangombwa bitangwa n'ikigo cy'amakoperative.
Urakoze cyane Newton. Mufite ubuzima gatozi?
Yego, turabufite.
No, kubwo rero ndibaza ko ari ukunyura ku nzego z'ubuyobozi hanyuma bakagenda babafasha, ariko kugeza ijambo ryanyu kureho dushobora kubibafashamo
ngo nabikwemere. Byose uwo mubyeyi aheza avuga twarabikoze kandi inzego z'igihugu ziratwemera, ariko kugira ngo ibikorwa byacu bigire bimenyekane mu mahanga cyane cyane ibyo tutarageraho.
Yego, ni ukwifashisha abashinzwe amakoperative ndetse n'abashinzwe ubukerarugendo, nenda bashobora kubafasha mu buryo bwo kugeza ibyo muhinga hanze bitewe n'ibyo ari byo nanone. Yego,
bajya basa no ku maradiyo bagatanga kuburise bw'ikintu runaka bakora n'aho bakorera, hanyuma bakandika n'ibyapa bakabishyira ku muhanda.
Newton, wabyumvise?
Bo, nabyumvise. Izo nzego zose twazirenzeho kabisa. Uko ari kubivuga ni nako twabikoze nanone.
Nuko. bizaza mugire mwihangane buriya buhoro buhoro bizagenda biza
turabyizeye turabyizeye kabisa ikibazo dufite cyo turi mu karere turi mu byaro ndetse niyo mpamvu ahari ibyacu bitamenyekana cyane hari
ntabwo intambara yo ntabwo yaba yarabigizeho ingaruka
no urebye wasanga nko kuri 90% intambara ariyo yatwiciye
mwihangane buriya izashyira irangire hanyuma mwongere mubeho mu mahoro
turabyizeye
twibutse abatwumva wakoze cyane rero kandi mukomeze kumererwa neza no gukora neza muri ibyo bikorwa byanyu by'amakoperative urakoze iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Rwanda tubibutse ko mukumvira kuri FM 104.3 Kigali no kuri FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 tubibutse ariko ko mushobora no kudukurikira kuri ku buryo bw'ikoranabuhanga mu internet ni www.radio.com mwajya mudusanga no ku rubuga rwacu rwa Facebook adrese ni VOA radio yacu ikiganiro rero ni muri isanga nk'uko bisanzwe buri munsi saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ikiganiro muri isanga uyu munsi twagihariye amakoperative koperative Kopabu inganzo yacu iherereye mu karere ka Huye mu Rwanda ni mu majyepfo y'igihugu ikora rero ibijyanye n'ubugeni ibintu bitandukanye bimaze gutuma abantu babasha kwiteza imbere harimo nk'uko umuyobozi w'iyo koperative yabitubwiye harimo no kuba bamwe barabashije no kugura amamodoka baguze amasambu bakoze ibikorwa bitandukanye barihira abana amashuri ubwo rero koperative zifite akamaro kanini cyane reka twakire noneho Valens Dos Santos ku murongo wa telefone urahagana he Valens
i Burundi mu ntara ya Makamba
naningize ngo uri muri Amerika y'amajyepfo Dos Santos
Barank Dos Santos ni numi
n'akazina wihaye ariko niko papa we yakwise nuko ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo Valens ni ifite ikibazo gitekereza n'icyiyumvira
mo sewe cyari kibazo ariko nari mfite n'ikindi cyiyumvira
ye
mo ikibazo nari mfite cyari kicambere ikibazo nari mfite nashaka kubatwa abantu batwara iyo koperative kuko nubisi ko bagutambutanye abandi barandika abana babo ku mashuri bakanabarihira amashuri ndashaka kubaza
yego
mega inamba ni nyamukuru abantu batwara amakoperative cyangwa ari mu makoperative bahura nazo n'izihe hanyuma kandi kabazo kavuguku mbega leta nayo ibasigikira gute hari ubufasha bwa leta babonamo cyangwa hari izindi nyungu bakura muretse inyungu zabo nyine nko ku mafaranga babishyiriye muri ayo makoperative
nicyo cya kabiri ntabwo cyumvikanye uravuga leta uburyo niba leta ibafasha hanyuma
icya kabiri nacyo nashaka kumenya inyungu umuntu ashobora gukuramo mu gihe yashyizemo amafaranga yiwe cyanke uba harimo akarusho kanini cyane ku buryo umuntu karuta yuko umuntu akikora ku giti cyiwe
kwibumbira muri koperative no gukora umuntu ku giti cye wowe wa
wowe cyangwa indiferanse hanyuma
yego
hanyuma igitekerezo nacyo rero atari ikibazo naho merereye amakoperative arahari ariko ngunze ko numenga indongo dusanga bitwaraye mu cooperative ntizikunda kuba zigere cyane zirakunda kunyereza imitungo y'abenegihugu rero katusanga aho merereye kenshi abantu ntibakunda kujya mu cooperative sinzi ko hari inyigisho nk'izo abatwara ama cooperative sinzi
nicyo hari uwigeze kukibaza yavuze ko nta kibazo bafite reka muhe umwanya gusubize guma hafi Christine
murakoze ku bijyanye no kunyereza imitungo twebwe ntago bibamo kuko dufite ibitabo byuzuzwa umunsi ku munsi uko amafaranga yinjiye n'uko amafaranga asohoka twebwe rero ntago wabona kwiyanyereza
hanyuma reka aka nkabaze dorosera inyungu zo gukorera muri cooperative aho kugira ngo umuntu akore ku giti cye
murakoze n'ibyo zo gukorera muri cooperative ushaka umuntu yakikorera ku giti cye icyafu cyo gushyira gusa ariko mwakibumbira hamwe mukaba mwakora igikorwa kinini kuko kugira ngo uzihangane nk'ibintu rumwe ube wagera ku iterambere biravuna ariko iyo mukorere hamwe bituma mwumvikanya imbaraga ufite imbaraga nke akazamura ufite imbaraga nyinshi akazamura ufite imbaraga nke bityo bigatuma buri muntu atera imbere kurusha uko wajya kwikorana kuko iyo ugiye kwikorana bisaba ko wishyura abakozi wenyine bigasaba ko ushaka ibyo byangombwa wenyine ukabona amafaranga yo kugira ngo uhite wikorana ntabwo wahita uyabona ariko iyo ukoreye muri koperative utera imbere vuba kurusha uko wajya kwishyura ku giti cyawe
Turimo turagenda rero tugana ku musozo Madame Christine noneho ukomerezaho kuri icyo kibazo cya Dos Santos muri makeya yaravugarutse ku bibazo biba mu makoperative cyane cyane bigaturuka ku nzego z'ubuyobozi mwebwe hari ibibazo byihariye muhura nabyo muri koperative yanyu
mwebwe nta bibazo byihariye duhura nabyo ni kuko muri koperative yacu tugira abakozi bahora bakora umunsi ku munsi abo nibo baba basize kuzuza bya bitabo bya stoke ibitabo by'amafaranga n'ibitabo byo muri banki twebwe nk'abayobozi ba koperative tuhahurira iyo tugiye nko mu nama cyangwa tugiye gucunga ibyacu uko bigenda uko bimeze neza nta bibazo bijyanye n'ibintu bijyanye byo kunyereza umutungo biri muri koperative yacu
noneho mu gusoza mu magambo make cyane inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya
inama twaha abadukurikiye kugira ngo binjire muri koperative ni uko bajya biyegeranya bagakora amatsinda bakajya inama bakiha gusenyera umugozi umwe nkeka ko babona koperative kandi koperative iteza imbere iyo umuntu ari muri koperative ntabwo ari kimwe n'uko iyo umuntu akora ku giti cya wenyine kuko iyo uri muri koperative bagenzi bawe mwungurana inama mugafunguka no mu mutwe kuko baba mwagiye muhana ibitekerezo
Reka ngushimire rero uteye murya mugenzi wawe reka tubashimire mwese bari baduteze amatwi nshimira cyane mwebwe mwafashe umwanya Christine na Dorosera mwafashe umwanya mukatuganiriza ikiganiro cyacu naha tugisoreje reka nshimire n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wakiriye telefone zanyu aho muherereye hose kuri mikoro yari Eugenia Mukankusi kuri radio yanyijwe rya Amerika mukomeze kugira ibihe byiza